olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ai mōmu atu olo o whaamanatu I lea so I Aotearoa New Zealand le lima tausanga talu ona whaia se osofa inga terorisi e se tangata I malu malu tāpua I o le talitonunga I Salama I Christchurch lea na maariri wai tangata e to a lima sa fulu malatasi ae o awai I tāpua inga. O le osofa inga terorisi le neina fato a ilo ilo ai le umia sa oloto e tangata sivili I New Zealand o whana maalolosi e tele pulu e mawhai ona whana ngina ai le taimi e tasi po o semi-automatic rifles. Na amatai ma sa campaign le pāle mia o Aotearoa I le mai taimi le na, Jacinda Ardern, a ngai I la fonga ma manatu whai whai ma whata wemu I si tangata o na o lātou talitununga matū maanga. Na saunoa se minister langolango le whainga māloa le National Party I Aotearoa New Zealand, Nicole McKee, o te auteunga I le tūlafono o loo whaia ina ia ave se ai whana nei mai kengi soli tūlafono, ae le whaasala ina ai isi tangata mai le umia o laisene I whana I New Zealand.
I'm not reintroducing anything. Those firearms are already here. In fact, we have 6,600 people who have endorsements to be in possession of those firearms. So there's nothing new here. What we will be looking to do is ensure that we have a regulatory reform that ensures the safety of New Zealand's, the New Zealanders, increases compliance with the legislation and reduces regulatory burdens on some.
Le sui o le National Party, Nicole McKee, o se tasi o le komiti, o lo o ilo iloina, te auteunga I tū lafono e whaasino I le umi esa o loto e tangata o a upenga po whana I New Zealand. O lo o marosi whae tionga malafonga mai I le pāle mene se tete o Vitoria, I le pāle mene se tete o po le pāle mia se tete o New South Wales, Chris Minns, I lona whaaingoa I nao Vitoria o se setete o la whaalangolango I Benefiti po o se welfare state. O le taua I lafonga na mafua mai I le whaasoa I nao tupe mai le GST, lea e au e le malo tele o na whaasoa I na lea I setete ma territory au se taliana I. I le whaasoa I na o le GST o le neitou sanga, ua pa u mawala loai le au whae e maua I New South Wales ma Queensland, ACTA le au whai o le GST mō Western Australia ma Victoria. Na sauno ai le pālimi e se tete New South Wales, Chris Minns.
We're looking at a situation where we're going to get 86 cents in the dollar and a lot of that money is going to be sent to Western Australia, which is chock full of cash from the mining boom, or down to Victoria, which is now a welfare state receiving a whole bunch of money from the pockets of New South Wales families. Now, look, we're happy to sit around the table. We don't want to fight, we want an outcome, but at the end of the day, New South Wales just can't eat last every single time the states get around the table.
Le pālemia se tete o New South Wales, Chris Minns. Na sauno ai le tautupe o le malo se tete I Vitoria, Tim Palace. Ua tele tausanga o whaatupe a Vitoria ngā luenga te tele aisi se tete mai le GST e au fiai ma New South Wales. Ua mataona lafo pālota anisi o I tū mālo o mā o tua I whaingā pālota mō le tofi perese tēne o Rusia. I le tū mālo o Petro Pavlovsk Kamchatsky e lata I le fitu afe kilomita mai le laumua o Moscow. Ua o fiai pālota nei inisi o vaenga o Ukraine lea na whaoa I le osofa inga Rusia lea o loofa au au pēa. E pe ono whaalia le pulenuu le mea o Mariupol Vadim Poichenko e le oni pālota sa oloto, pe aas yaki e le au fai pālota, po ai na e pālota I ai.
There are lists there, and when they come to work, they're asked whether they voted or not. These lists are checked. A check is put next to who they voted for. So this is a conveyor where people are forced to go under the muzzle of a rifle or the threat of losing one's work, losing social benefits, medical support. So this is a compulsion to vote.
Le whaaliliwina mailinga ngana Rusia o le saunoanga a le pulenuu o Mariupol, Vadim Poichenko. Ua wala au se suisi ni o le Democratic Party America Senator Chuck Schumer, mō ni whaingā pālota e toe whaia I Israelu, e sui ai lona taitai mai a Benjamin Netanyahu. o Chuck Schumer o se tangata yutaia ana ia faalia o fai unga ne Netanyahu ile o se fainga pe ona faia nei le Gaza ua faatasina ina i le ingoata uleleia ma le langolongo ina o Israel ui le lalolangi. Na faalia se suyo le State Department ya America Matthew Miller o manatu a Senator Chuck Schumer o nalava ia manatu ai le oni manatu ia o le peresetene ma le fainga malo i America.
Look, there are a number of things that we want to see Israel do differently. We've made that quite clear. I've said it from this podium, as you know, a number of times, and we've made quite clear in direct conversations with the Prime Minister, but I don't have anything beyond that.
Le Suyo State Department in America, Matthew Miller. Olo o tinga ina pea I le falema I se ali ina lavea ina mai se maina auro, le ana solo I Ballarat, I le amatanga o le vaia sone I. O ia e luas fumaletasi tausanga le matua, ma alo o tausia le falema I le Alfred Hospital, ina ua aumaya mai te tonu o le maina I Mount Clear. E to alua ila ua na tanumia ina ua solo le maina o seisi ali I e tolu sa fuluma na fitu tausanga le matua, na maliwai o na ole tunga o na manuanga. Na saunoa Ronnie Hayden, o le unia tangata whainga luenga le Australian Workers Union, o le awhaia se sua suenga au ili ili, ili tūlanga o le saunga le mu o le maina, ili teimi na tupua ili whaalavelave.
Our members on this mine over the past few years have raised concerns about and our organisers have been out onto site to make sure that our members weren't working under unsupported ground. Our members have raised concerns about this style of mining. And it seems to have fallen on deaf ears.
Le suyo le Australian Workers Union, Ronnie Hayden. Ua faalia e le pūlenga mata upu I le siusi o mangai New South Wales, le faia se sua suenga au ili ili I le mawainai I palapala mō tongala aupo o le mulch, o le pefu o le asbestos I le tele o nōfua ngai sini. Ini swinga I le tūlafono wa si iti ai faasalanga I tangata ma kampani I le wia ala o le tūlafono, I teimi e talepe malafua iei laupapa maisi I mea e ngausia I le asbestos. E o I le 10 miliona ta ala faasalanga mo kampani la tau te solia nei tūlafono. O le fatonsili o le EPA, le Environmental Protection Authority I New South Wales, o Tony Chappell.
We have the largest investigation in the EPA's history still underway. We're now at 78 positive detections for asbestos-contaminated mulch in Sydney. All of these sites are contained and being remediated. We've done over 2,000 tests.
Tony Chappell, le fatonu silio le EPA. Ma le tala muli muli ua faamao ni e le faamasinonga maa walunga le High Court I Suva I Fiti. Molianga e fasino I le sa vea mapale mi ofiti Frank Bainimarama. O molianga na fua mai I tu ua inga, o le faalavelave o Frank Bainimarama I le teimi o ia umia le tofi pale mia, I se su esuenga na faia e leo leo I se mata upu, po o le perverting the cause of justice. O le su esuenga leo leo, na faia ini fainga faa la tua, ma le faa maoni masoli tu la fono, na faia I tutonu o le universite o le Pasifika I saute suwa e au fia I ni ponesi ma le si tanga I tofinga mo ni si tangata I tutonu o le universite. O atatou talana?
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli I le SBS Samoan I le Facebook.